Koro unyalo rango picha maluwo man. Nyasaye dwaro ni ji duto mondo winj chikene apar manomiyo Musa, moko nitie e pichani kaka kikilam Nyasaye nyisache moko kata gimora mora. Odiochieng' achiel e juma iywe mondo ilam Nyasaye. Nyithindo mondo oluor jonyuolgi, kik ineg ng'ato, kik iteri, kik ikwal gir owadu, kik iriambi, bed jaadiera.